Whainga pālo tai le masi no iu lai o le tausanga nei na toi whafo isi a mai ei le whainga mālo o le soo whata singa a le Liberals ma le Nationals e se whaasilinga na o le tasi le na fua. O pālo tana whaia whafua sa ipo o se Double Dissolution Election I na ua whaalua o na te ena ele se nate nisi o tū la whono ele mālo tele na pāsia ai o lava la lato whainu mera I le mo tō sui. O pālo ta whoi nei na sao mai ei manisi o sui ma vae ngā upu whai fau I le mālo I po le mauta I lunga le senate. O le pāleni o sui o le senate ua umia nei e vaenga upu fai la iti ma sui tuto tasi. Tolu se fulu sui ele soo fatasinga o lo ili senate, le soo fatasinga ale Liberals ma le Nationals. Lua se fulu ma le ono sui ele Labour, iwa sui ele Greens, se fulu ma le tasi sui tuto tasi ma vaenga fa upu fai la iti. A tutu fatasi le Greens ma le Labour, ua mawai ino fōa e tolu se fulu ma le lima, po sui e pālota I se mau e toa tolu se fulu ma le lima. Peitai a tutu fatasi le malo tele ma sui tutu atasi, ma vaenga fa upu fai la iti I le senate, o le tolu se fulu a le soo fatasinga ma le se fulu ma le tasi a sui tutu atasi, ma vaenga fa upu fai la iti, ua mawai lea o le fa se fulu ma le tasi. Onona winga. Ua tā ua tele, mamatua mālosi le tūlanga o vāenga upuwhai lai ti le senate le nei. Oni si o vāenga wha upuwhai na sao mai ei, o vāenga wha upuwhai fau e pei o le Nick Xenophon team, marona taitai o Nick Xenophon. Ua toe tūla I mai ei, ma le One Nation, marona taitai o Pauline Hanson. A toai, ma le sui e tōtasi o le vāenga upuwhai le Justice Party o Darren Hinch. Ia ma sui tuto tasi. Maina vai le amatanga na si le fia le pāne mia Malcolm Turnbull, le tāua tele o le feuta ngā I maswala upule, ma sui nei o le senate, ona e whaingatā tele, ona swala upule whātasi e le mālo se mau, po oni tū la whono, ma sui o le Labour, ma le Greens I le senate. Malcolm Turnbull.
I'm not going to speculate about negotiations with senators. I'm certainly not going to negotiate in advance. We don't have a majority in the Senate, so we will be talking to all of the senators and seeking to secure their support for this important legislation. We believe we will win their support.
Le pāle mia Malcolm Turnbull. Peitai I le whaai unga o le tausanga lenei, ua toi o seanga o na tātou tūla I lea iai. Na mawhai ele mālo na pāsia nisi o tūlā whono ua lewa o na poloka ele senate, e pei o le komisi e pūlea ngā ruenga whauwhale, le Australian Building and Construction Commission, ātoa I masuinga ele awala e tatongi nā I penefiti. Pau le tūlā whono o lo whaingatā ele mālo tele o na whaatau I sui o le senate le nei, o le 5 piliona tālā e tipi mai lafo ngā company te tele. O le atātou tāria le tautanga fau, ia le tūlanga o isi tūlā whono le mālo tele, lea ua le vaona tāula I le senate.